mukufirwa obulamu olusi bukutabula okweralikirira era ebizibu awamu n'entalo nabyo bingi olusi bikutabula naye Yesu atugamba tugume tugume ye awangudde era natuwa natuwa ebyokulwanyisa omusaayi gwe gwe guli guli ogwakulukuta ku musaalaba egologoosa abange gutuwanguza. Sai kwa Yesu abange gukununula tuwangula tuwangula
sai kwa Yesu
amabanja tuno wangula okufa
tegule mwate
oh tegule merewa
Yeah.
www.mp3ugandanmusic.com